Nino musajja omulungi gwezizo kutenda. Alino mukwano tegutendwa guli mukwafu. Ate yangambye tina njagala alina ne pulani enungi. Ebyali bintawanya nabimukwasa ela sikyabikaba. Kubanga
amanyi
nuwanowoza nebyo njagala avolaba unjenda Katunda wange.
Ono wandowoza chilo namisana mundeke mutende. Amanyi mukama nebyo njagala afayo nyo jendi. Ono wandowoza chilo namisana mundeke mutende.
Okwagala kwali neyo bulamu bwange mukama.
Amanyi mukama nebyo njagala afayo nyo jendi. Ono wandowoza chilo namisana mundeke mutende. Amanyi mukama nebyo njagala afayo nyo jendi. Ono wandowoza chilo namisana mundeke mutende.
Ababankanga sichabata anti nino murani. Bage abaseka badula na yenga Katonda wangalaba. Yasangula maziga na mpa kusanyu mukama. Ezo kuyana iya nefeba na jimpa imikwana jifune. Nina kusanyu mundeke mutende. Kamu sinze mundeke muwane Katunda wange.
Amanyi mukama nebyo njagala afayo nyo jendi. Ono wandowoza chilo namisana mundeke mutende. Amanyi mukama nebyo njagala afayo nyo jendi. Ono wandowoza chilo namisana mundeke mutende.